Fuego.
Welcome to the fire department.
The seductive one up.
Check my
Frisky, I'm sick.
Zambasu.
We're on Kali Nataku.
Balangi.
Olo to Mataku.
Balangi.
Olo to Mataku.
Balangi. Nga ukwani sa kunyanga nyama mi penda.
Tako ni taku.
No chibuku, no peace mutoloshi every time I look. I'm sliding in your DM, I like what I see. Pochaya kaloshon ya my fantasy. Size don't matter, as long as you nyanganya. Dandala I see it vis-a-vis baby vwambana. Let's go head to head, monga chabeni mabandana. Guess what I'll give you, ngati kweni choka nkuka banana. Baby your booty, that's your superpower. Ngakufa kekumugaka wakateko masawa. Fashion not sana, ncha picture Beyonce. Focus in the backside, dear kuli voice.
Balange, tulange, bilange.
Nga ukwani sa kunyanga nyama mipenda.
Tako ni tako.
Fonteri Pukuni, Pando Panafika Kanongola Fukunyuka. Don't tease me abano venda bafinina. I burn like a fire, kata fire kule tutuma. Gato abafueka fueko kweku kabo kuipibire. Misango sheka sheko fule waya watapiri. La banda popole seka nkana wamba kuku sowe lago. Suena cheki cheki pepi kwamba kuipene. Na kalumba feni nebo baimbile bode bashini. Fonteri sesha leli lati wanna marry me. Tangi shendo pomu fola boss kabili. No type ya bakulu mulika mokwiza kabili.
Olo ipisike mchitenge, ise ma expert timaona.
Tako ni tako.
Bena rakonda thick, bena ngo slimu. But in a kaleza I don't mind.
Tako ni tako.
Ben, yeah, ben. Ben.
Tako ni tako.
Ben.
Tiswa
ben.
Ni mafuna ijatepe inga kusalise ku heaven. Tie mami bende paka upange na seven. Magai gai gelo muleke na vine. Ngati afuna adyamfunuke monga malegen.
Tako ni tako.
Ivos tiza kachinjapo. As long as vidi patupi pako. Tako ni tako. Uwauze na banzako. Beauty iri kutaa.
Tako ni tako.
Weza unkare la small. Tako lo biki baby.
You should just know how to tweki.
Tweki. Na kuziba chabe moe jumbila. Uzaona bagai diwa wazambo kurwi. Nikuziba chamo inyanga nisila. Weki nishi kwa sila hapo. Wabatangani keki. Olo wakuseka tiyako ni ya feki. So what?
Weza unkare na tako.
Tulange,
olo
vima
tako.
Vilange,
nga ukwani sa kunyanga nyama mipe.